mata. Okay, koko nitaspendio hizo pesa kwa inange nayo. Ndiyo siyezi nunuwa mapenzi, ila kuna mapenzi ya kweli. Usiwe baisa mtoto mapozi, kama waja utaki ni avoidi. Kubembeleza paka malo, sauti gangsta kwenda uko. Hizi level season ndiyo huna kitu, weza for the account ata Facebook. Kwenye clutch we ukosa ata buku, kweka pose na kufanesha na buku. Kata mziki na pombe na we, mziki ni waifu na zare. Mpango wa kando ni pombe, kichwani upata ta nafase. Nenda kwenda uko. Nenda
kwenda
kwenda uko.
Kama unataka njo, kama utaki kwenda. Kama unataka njo, kama utaki kwenda.
Metiel na kipenda mchezo alipe bills. Kilete news kama presenter ndakupa bread ndo ulipe bills. We ni player, mi ndo refa, na stick to my words kama income paper. Mystic bembeleza, ulinjua tukalini we class 4. Menisoma dumefika kampo, choma picha sikufichi na kushow. Fura kichwa na kupiga ngoto, nyamaza toto kwa ngudoto. Blush kiasi nikiwa na do, you know what they do nikiwa msoto. Smiley kama tumeshinda loto. MTU, TAB, I
kwenda. Kama unataka njo, kama utaki kwenda. Kama unataka njo, kama utaki kwenda. See you week kubebeleza, kubebeleza, kubebeleza. See you week kubebeleza, kubebeleza, kubebeleza.
Una shida gani we? Kila kitu nafanya ni blanda. Acha kisirani we, kila kitu nataka pewa. Na siwezi kujichokesha kama penzi ushapoteza. Kuna vile ushapoteza, ushanichosha mie staki posa, ushanitoka. I say ooh, nende zako mamie, entururu upati tena mamie. Nende zako, nende zako.
Kwenda, kama unataka njo, kama utaki kwenda. Kama unataka njo, kama utaki kwenda. See you we kubebeleza, kubebeleza, kubebeleza. See you we kubebeleza, kubebeleza, kubebeleza.
Hey, hey, hello, hello ma, mayday mani kunoma. Mother, mother, dusha kusoma. Huna diri kamili ya pili masimu. Psycho ni hao, kuna trench kote meni bamba ni hao. Aki uoye ni tumie tao, tutabonga majini ni kitoka town. Ata pancho kipato ni poa, please tu mwana doya kutoa.
Usichezi next mother wewe, merogwe ni
Ata ni kupedo, maybe utawaini penda. Acha ni sake mo, maybe utanipenda. Kuenda ndo agenda, sherifu basi renda.
Renda, kama unataka njo, kama utaki kwenda. Kama unataka njo, kama utaki kwenda. See you